be with you, my friend. Amani. Wakati wahamani, rafiki angu, my friend. Wakati wahamani, may peace be with you, my friend. Amani. Wakati wa amani, rafiki angu, my friend.
Wakati wa amani, wakati
kikora, feel the joy.
Wakati
kikora, feel the joy.
Wakati
kikora, feel the joy. My friend, my friend, who wears all my strength, be with you. Amini, believe in what you do. Wakati wa amani, rafiki angu, my friend.
Wakati wa amani.
A time of peace.